V50.
My sweetie, sweetie, banana. Pretty, pretty, check on one, na. Ole wana fosi kufi, na. We, onjiti, njiti, wewe unanyama. Mapopopopopopo, mbona meshalala. Shapakawa, nahitaji dawa. Hata utumi nguvu jamani. Umerithi uzuri wa mama nyumbani. Ulivojeuri wala ubishani. Basi cheka kidogo makose ya mani.
I wanna be your soldier, oh. Anything I'll do for you. So let me give my number, oh. Can you be my commando? Can you give me your time? Mwenzako nimefall in love. Nimefall in love, oh. Alafu sitokocha uteseke. Pressure za nini? You are my desire. Mapopopopopopo, mbona umeshalala? Wanaona haya. Nafsi yangu ishapagawa. Nahitaji dawa. I wanna be your soldier, oh. Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.